Galatiyan ko'en, surawal jowi. Almasihu rimdi ni en, gam tongaden jonde boma shube. Gam non, ndare botlun, to on putluto sho odon der mashunga aku. Nane kombi aimi, min bulus, imi wi on, to on ali on nadama, almasihu warte wala ko nafi to moto wondon. Imi futlita imi wi a, komo e jabudo nada, dole otoka fuku attaura wi'i. Onon gidube wartu ki adili en, gam toku ki attaura. On shendiri i almasihu, on shendiri ishahu alla. En tabbitini daga turuhu alla, o jabai en adili en, gam en kola ki almasihu. En kabi yikidum, gam to en shumpo tira i yesu almasihu, nadeki, ishia nadeki fu wala konafi. Amma ko buri woni, hola ki almasihu. Ko hollata en kolimo woni ngide yimbe i alla. Denno on yawra yeso botlum. Mwe hadi on toku ki gonga. Na alla nodudo on hadi on. Nonno du viata. Yufi nirdum setda putin tashondi burodi fu. Gammi hola ke jomi rao. Mitabbi tini on tokata wongo lawol pero tirungol ingol am. Den on do netdo maji na ido on. Ko o mwe alla torraimo. Onon bandi rabe an. To hajo ni imi wajina wiki dole yimpe nade. Gam dume hajo ni idum torrayam. Da imi wajina do dum nada. Da wajin ki am do maide almasihu do gafangal fotata shatum. Da du via bendon yimpe maji nobe on. Betappa ko emape. Onon bandi rabe am. On nodda gangarto rimdi nabe. Amma to on kuti rimdin ki modon. Warta lawol waduki ko suno balli modon gidi sai ni balli diron der yidde gam fu attaura hewi do wolde go'o wato yidu bandirawo mada no gidirda hore mada amma to on kallindira on torrindira bo marle ladde pame to kalkindiron kombi aimi woni ngade jonde modon no ruhu alla holliri on den on gadata ko sunoji balli modon gidi gam ko balli meden gidi i wanya ko ruhu alla yidi non ma ko ruhu alla yidi i wanya ko balli meden gidi fi dudun duum i dun wanywantira kanju wadi on bawata waduki ko giddo waduki amma to on gada ko ruhu alla wi i on gadon on gala le lamu attaura ko bandu neddo yidi waduki i jairi dum woni i wodi waduki jenu i waduki kude nefnide i waduki ko semtini i mauninki gunkiji i hutirki bawde ginni i wanywantirki i haure i yiduki ko jeyay i monnuki i yidde hore i yeddo tirki i wadduki sendirki i lawliru i yiltaki i yarki njaru yilto ha wada ko halli i waduki godde kude iride e imi wi'a on nonno bimi on denno kuo be iri kude dee, be kebata natuki lamu alla. Amma ruhu alla iwadde yidde, iwelwelo, ijonde jam, imunyal, iyurmende, ingiku botlum, iwaduki gonga. Ileinuki hore, isuruki hore. Wala doka ganyutun kude dee. Yimbe be yesu almasihu jeyi, bembari kude kallude, de bandu, ifusu noji mairu do gafangal. Wato be shendiri imajum. Nde ruhu alla hoki e yonki. En gadu jonde no dum holliri en. To en gartu be mangu hore. Ko ummi nindiren hakilo. Ko lawli ndiren.